the bad game.
Junkie supplier, supplier.
Bota kafanya hii track.
Washikaji wananiita ndugu lawama, simu zangu zikiita sina chamana, la kukicha vilungu napiga sana. Chachokwa na wana sikubali, umwaka ntafosi usiku mchana, visarari pata fadhari na jina. Mimi ugari toli na wali mixa nyamani kiwa mbali, niweze kusendi senti kwa mama zarau. Baby kasepa kachana njia shika dau, kanitupa kanichinjia wali pilau, biriani mixa bia kanisahau, kaniacha kanikimbia. Misoto zisobisho, nipe kazi uone show. Misoto zisobisho, nipe mchongo uone show. Misoto zisobisho,
misoto zisobisho,
nipe kazi uone show.
Nipe kazi uone show.
Misoto zisobisho,
oh, 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 oh.
Nipe mchongo uone show.
Nipe kazi uone show.
Zalau nishazichoka, mimi mwanaume wa shoka, siogopa kikuchafuka, kuteseka kujashuka, ile kushinda na kesha, mishe ngumu za kubisha, hata nikipasuka, lengo kupata pesa.
Sini zarau, kisa leo sina tamia,
mmesahau,
niko lipaka bili za bia. Misoto zisobisho, nipe kazi uonesho. Misoto zisobisho, nipe mchongo uonesho. Misoto zisobisho,
misoto zisobisho,
nipe kazi uonesho.
Nipe kazi uonesho.
Misoto zisobisho,
oh, 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 oh.
Nipe mchongo uonesho.
Nipe kazi uonesho, yeah.
Misoto zi, mimi sio bisho. Misoto zi, D-boy D-taming tula maepa, kizazi ya baba. Oi, tena ipe, ipe, wota, ipe tena.
Baba lei,
Mungu akunje.
Ra, Chucky supplier, supplier.
Chunky supplier, supplier, Chunky supplier.
We're Porta, Porta Tiena.